Onye na-eme mma, ebi mere ndụ fọrọ mụ. ikosisi na-enyelu ana m ekele gị onye na-eme maị ebe imere ndụ kpọrọ m ara ma na-enye ara ana m ekele gị onye na-eme ma ebe imere ndụ kpọrọ m ọdịsierugha ka ana m ekele gị onye na-eme mma ebe imere ndụ kpọrọ m njamọ na sakwa ana m ekele gị onye na-eme ma o ebe imere ndụ kpọrọ m ngwa narị atụ egwu ana m ekele gị onye ọma onye na-eme ma ebe imere ndụ kpọrọ m ugwu nyere onye ọsọ ana m ekele gị onye na-eme mma ebe imere ndụ kpọrọ m igwe ji ụwa ana m ekele gị onye na-eme mma ebe imere ndụ kpọrọ m aṅụrụ aṅụ nọ ndụ ana m ekele gị onye na-eme mma ebe imere ndụ kpọrọ m ọka mmụọ ike ana m ekele gị onye na-eme mma ebe imere ndụ kpọrọ m ọkwa ka na-eru mba ana m ekele gị onye ọma onye na-eme mma ebe imere ndụ kpọrọ m ọtụmkpọ ana m ekele gị chimọma onye na-eme mma onye na-eme mma le mgbọrọgwụ david ana m ekele gị onye na-eme mma ebe imere ndụ kpọrọ m aje ikuku ọma n'ọnya ana m ekele gị onye ọma onye na-eme mma ebe imere ndụ kpọrọ m ọbata obi ya ana m ekele gị onye na-eme mma ebe imere ndụ kpọrọ m onye m ji enwe ọnụ ana m ekele gị onye na-eme mma ebe imere ndụ kpọrọ m ojimachideji ana m ekele gị onye ọma onye na-eme mma ebe imere ndụ kpọrọ m dịka ukwu na gwa ọrịa ana m ekele gị onye na-eme mma imere ndụ kpọrọ m di nwanyị isi mkpe ana m ekele gị onye na-eme mma ebe imere ndụ kpọrọ m chinwotu onye ana m ekele gị onye na-eme mma ebe imere ndụ kpọrọ m omento omimo ana m ekele gị onye na-eme mma imere ndụ kpọrọ m onye isi agha ana m ekele gị onye na-eme mma ebe imere ndụ kpọrọ m okwu na-enye ndụ ana m ekele gị onye na-eme mma onye na-eme mma ebe imere ndụ kpọrọ m aka na-agbaji igwe ana m ekele gị onye ọma onye na-eme mma ebe imere ndụ kpọrọ m onye nwe igwe ana m ekele gị onye na-eme mma ebe imere ndụ kpọrọ nwanụ oke mmiri na-egbu igwe ana m ekele gị onye na-eme mma imere ndụ kpọrọ m agịga atụlụ ana m ekele gị onye ọma onye ọma onye ọma imere ndụ kpọrọ m onye m ji eje agha ana m ekele gị onye na-eme mma ebe imere ndụ kpọrọ m agalaba julue ana m ekele gị onye njem ọnụ ebe imere ndụ kpọrọ m Thank you. sisi nyendo ana me kele gi wo
ano moju
onye nele ma ebi mere ndo foro mo
ano moju
kodo tu emoto ana me kele gi wo
ano moju
onye nele ma ebi mere ndo foro mo
ano moju
njama na sakwa ana me kele gi wo
ano moju
onye demono ebi mere ndo foro mo
ano moju
koko majurule ana me kele gi onye ma onye nele ma ebi mere ndo foro mo
ano moju
ugwo nyiro nyoso ana me kele gi wo 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 onye nele ma e imere ndo foro mo
ano moju
anyị kele Chineke ka anyị tepụrụ ya egwu ọnwụ ndo mere ihe ọma pụtanụ
Jesus 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 Jesus
super power super power
Jesus 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 Jesus
super power super power
super power super power
Jesus 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 Jesus
asị m Chineke gwọ nzọkpọkpọ bedasị unu mụrụ mmeri ga-akarị mma ime Chineke na ha acha acha ọ dị mma gbasị dị elu
ma me enweghị ihe nwere m Jesus ọ dịghị ihe kọrọ m mọlị
ma me enweghị
di enwere m Jesus ọ dịghị ihe kọrọ m mọlị
ma me
enweghị ụgbọ enwere m Jesus ọ dịghị ihe kọrọ m mọlị
ma me enweghị
enyi enwere m Jesus ọ dịghị ihe kọrọ m mọlị
ma me
enweghị ikwu enwere m Jesus ọ dịghị ihe kọrọ m mọlị
ma
me enweghị enyi enwere m Jesus ọ dịghị ihe kọrọ m mọlị ma me enweghị ego enwere m Jesus ọ dịghị ihe kọrọ m mọlị ma me enweghị enyi enwere m Jesus ọ dịghị ihe kọrọ m mọlị ma me enweghị nna enwere m Jesus ọ dịghị ihe kọrọ m mọlị ma me enweghị nne enwere m Jesus ọ dịghị ihe kọrọ m mọlị ma me enweghị nwa enwere m Jesus ọ dịghị ihe kọrọ m mọlị ma me enweghị nne enwere m Jesus ọ dịghị ihe kọrọ m mọlị
ma
me enweghị enyi enwere m Jesus ọ dịghị ihe kọrọ m mọlị
ma me enweghị ibe
Tigo va buese, I need a kitchen,
mekechi ande na konye nwo wonem ande ga emecha boye me mecho iyam gabo ande na kachuku. Yes sir. Ndum di nime onye keruwa iyem gabo ande naka chukwu. Yes iyem gabo ewo iyem gabo iyem gabo ande naka chukwu. Ozokwa iyem gabo ewo iyem gabo iyem gabo ande naka chukwu. Nwannem iyem gabo ewo iyem gabo iyem gabo ande naka chukwu.
Omomo kem gemwe no wa wane ode nakachuku. Egoni le kem gemwe no wa no wa wane ode nakachuku. Akonoba mesiga kamada pia iyem gabo ode nakachuku.
Ande naka chuku, ande naka chuku, ihi gabu ande naka chuku, iga mukwa wanu ande naka chuku, ihi gabu ande naka chuku, iga buru no wa ande naka chuku, ihi gabu ande naka chuku, aga buli nugelu ande naka chuku, ihi gabu ande naka chuku, iga buru nyachichi ande naka chuku. Ande naka chuku, ihi gabu ande naka chuku. Ini mari neche wogi na takaso wogi na chonye gahino na chongwane mabongana ne mabonna ifu obibe onye kechirege ebo wachinege mwana mari aho. Odegun Wago Bolan Kapu, Legit Machinek, Kigan, Ninka Mandim, PK of Courage, Wago Yaki, Bilia Lolo, Boget, Odeganama, Naha Jesus,
Amen.
Abo one name, what are ya? Abo wanna gboro ya iyem gabo ande naka chuku. Abo nyi si gboro ya abo nyi ngoro gboro ya iyem gabo ande naka chuku. Agboro ya na nyawu agboro ya na nwa iyem gabo ande naka chuku. Ade ni mo simiri ade ni lu ala iyem gabo ande naka chuku. Ewo iyem gabo ewo iyem gabo iyem gabo ande naka chuku. Gabo mwana manu ande naka chuku ande naka chuku iyem gabo ande naka chuku. Gabo onya chichi ande naka chuku ande naka chuku iyem gabo ande naka chuku. Igamu mwana wagi ande naka chuku ande naka chuku ihi gabo ande naka chuku. Ewo iyem gabo ewo iyem gabo iyem gabo ande naka chuku. Ewo iyem gabo ewo iyem gabo iyem gabo ande naka chuku ande naka chuku ande naka chuku iyem gabo ande naka chuku. Ewo ande naka chuku ande naka chuku iyem gabo ande naka.
Jesus, Koroya,
biakute Jesus koroya onelanye boga wosangozi biakute Jesus koroya biakute Jesus koroya biakute Jesus koroya onelanye boga wosangozi onejeyari nememma onelanye boga wosangozi ona tonya gazapota onelanye boga wosangozi ona chumu wanya gebenile onelanye boga wosangozi omoro nyono de gotandere yanu se onelanye boga wosangozi wajolo gono one onelanye boga wosangozi Oh, bonye bioma onelanye boga wosangozi
Yakuteno unende boni podi
Kosaronye mu wapa kio Obuji de bomba Odege pakare rechuku ni bo Omara kio mara pagi Ima chuku mare bibile Rapo mado mada pugi boroge pakio Chuku nelanye boga wosangozi Onelanye boga wosangozi yo
Mandu de Caribea, mi homa ki beya magi, imano bujuku nenyo ninye, obonye huwa nenye mamiye, chopota karakagi, onelanye boga wosangozi.
Jesus Koroya
Imagi mwa
Biakute Jesus Koroya
Imagi he
Biakute Jesus Koroya
Nihina
Onelanye boga wosangozi
One more time
Idizuma
Biakute Jesus Koroya
Iyaraya
Biakute Jesus Koroya
Ibonyo
Biakute Jesus Koroya
Nihina
Onelanye boga wosangozi
Biakute
Jesus Koroya
Biakute Jesus Goroya. Biakute Jesus Goroya.
Nihina
One Lanye Boga Wosangosi.
Imagine
Biakute Jesus Goroya.
Wajurungiye
Biakute Jesus Goroya.
Anapwana Napwalili
Biakute Jesus Goroya.
Nihina
One Lanye Boga Wosangosi. Jehovah, eme wo monya gozira gozi amaraya, baroba nebem no. Jehovah, eme wo monya gozira gozi amaraya, baroba nebem no. Jehovah, eme wo monya gozira gozi amaraya, baroba nebem no. Jehovah, eme wo monya gozira gozi amaraya, baroba nebem no.
Elisawum Amaraya Baroba Nebem no Danime Eme womonyoma Olekem garapu Jehova eme womo Anumanumanu Olekem gagolekem gagapu Jehova eme womo Anumanumanu
Jehova eme womonya gozira gozira amaraya Choko kosege kosiyana di o ka paraguru Jehova elesa womonwa onyomo Jehova eme womonya gozira gozira amaraya baroba lebem no
hola
Jehova eme womonya gozira gozira amaraya baroba lebem no Jehovah, eme womonya gozira gozira amaraya, baroba nebem no. Jehovah, eme womonya gozira gozira amaraya, baroba nebem no.
Otute bobi bide kwa neba ho Nolo chuku Otute bobi bide kwa neba ho Kanyi wero vyo matubeya Kanyi tie hosana
Hosana
Sana
Hosana
Sana
Hosana
Rembe vige Kanyi tie hosana
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 Rembe vige No lona, otute bobi bide kwa neba ho No lo dadi, otute bobi bide kwa neba ho Kanyi wero vyo matubeya Kanyi tego sana
Hosana, hosana,
hosana,
hosana
Rembe
vige
Kanyi tego sana
Hosana, hosana, hosana Rembe vige
Osana direya Osana 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 rembe bi Kanyi tego sana
Osana
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 rembe bi
Kanyi tego sana
Osana
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 rembe bi
didi wande vi Onye nebya na honya onye wai Ozana, ozana, didi wande vi Onye bura mumo ya na mbega roga Ozana, didi, omaze woni banyo Ozana, didi, wande vi
Ozana,
ozana,
didi, wande vi
Omechira ndo monu no lulu 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 Ekwesu na gagari Na chanya gelomi Olulu onyiroburu Ogadaba nimeya Ondaba chani menya Onye uwe mecheya Ova mwongi wade nuzo Obo lulu niroguru Obo niro gandaba nimeya Onye uwe mecheya Oba gagi niru di nuzo gi Obo lulu niroguru Obo niro gandaba nimeya Jai mecheya Inano Omechira ndo monu no lulu Omechira ndo monu no lulu Omechira ndo monu no lulu Omechira ndo monu no lulu
Jiji ke jiji ndom Nimowa Chima mwane wume wo marambo nyino na nozom Ekwe simbya nozom chiko pane mere ya Ike chika ome chila demonu no lulu Ome chila demonu no lulu
Locusts that's eating, the Lord will restore. Baboon the wolf, monkey the chum has gone. You will possess your possession. Abuya konyamu wanepu. You shall be the head and not the tail.
Omechira ndo monu no lulu. Omechira ndo monu no lulu. Omechira ndo monu ndo monu ndo monu le Omechira ndo monu no lulu Omechira ndo monu ndo monu ndo monu le Omechira ndo monu no lulu Omechira ndo monu ndo monu ndo monu le Omechira ndo monu no lulu Omechira ndo monu ndo monu ndo monu le Omechira ndo monu no lulu Omechira ndo monu ndo monu ndo monu le
Machila Dumont.